this is some music.
Mapenzi sio kidogo, vulugu tafalani nkampapo, eti kisa na kupenda kaeka nyodo, kafatisha mashoga ndo hivo. Maumivu mapenzi sio kidogo, vulugu tafalani nkampapo, eti kisa na kupenda kaeka nyodo, kafatisha mashoga ndo hivo. Nisingejua mapenzi bila wewe, siku kupa moyo wangu niache, ndipo nikanywa na
Messi sitaki unikome, siwezi kurudiana nawe, takuwa nimemtosi mama, na wala siwezi kuwa nawe, nitakuwa mie nimemkana. Wale wale walosema nanipenda kumpe mapenzi ya kweli hawana, wale wale walosema tonitenda kumpe kwako sijatulizana, wale wale walosema nanipenda kumpe mapenzi ya kweli hawana, wale wale walosema tonitenda kumpe kwako sijatulizana, wale wale uchebe wale wale mudi siso wale wale na kumpe wale wale. Huyu dada msimshike, mwacheni hapo kati,
anabaya huyu, anabaya huyu
wanangu, na kama mnachoma msichome mishikaki,
anabaya.
Choma musi chome mishika,
anabaya huyu, anabaya huyu.
Na kama unazungusha chia body wezi mapshuma, mguu chaga mguu neti naona simata. Kama unazungusha chia body naona simata, mguu chaga mguu neti naona chuchuma. Uwe mbele kidogo, nyuma kidogo, zungusha nione, nipe kidogo, ongeza mikogo, mambo nipone. Sorry, I got it.